mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arinta dekedda magaalada Boosaaso oo aan wali wax xal ah laga gaarin. Inkastoo ay si kumeel gaar u shaqeynayso dekedda, banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah. Dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta.
Oh, not so no, I look at that. Oh, look at that. Look at the day, while I say, I'll come with one in our country. I'll come with one. The Kadayadi, the Shawan, I don't Sakina, and I don't Matawa, and I don't talk Haya Kushira. The Kadapa, you are so high. Adi Azwa, Matu, and I the Kadayadi, and I don't know. Adi Azwa, I don't know. Matu, I don't know. 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 Anna wa kaamarayna dekedda Boosaaso dekedda Buulaan wa dekedda Boosaamari soo qaxday iyo ban soo qaxday arabti soo qaxday Soomaali ban soo qaxday kuu muqdisi ay soo qaxay qaxyaasi barakee Soomaali ku dhacay dekedda kaliya gaalkayo dekedda kaliya oo qabatay way
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeen u jeediyay dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso
qofka soo maayay muwaadin reer Puntland xaq buu u leeyahay waxa socda dalka laga qabanayo inuu wax ka ogaado hadeen hore u geeyeen hadda waxa diyaar loo yahay ee taa markaan dhaafo waxa socda waxa weeye xawaale waa 8 nin iyo 4 dumar 8 nin iyo 4 dumar ee masuulka qaybtood waa nabadoono qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 ka qof ma baabirin karaan waad ogtihiin mana baabirin karaan mana kiriyeed garan karaan waxay ku baabado waad ogtihiin hooyaday waxa halkan inala nool jaaish iyo maxay al-shabaab hawl samaynina meel ay hooyaday dad badan ay ku galaaftaan waa weeye waxba in kama jecla kuwii hooyaday ay iskooski soobe waa ogeyn in qofna kalarkiisa diintiisa dadnimadiisa soomaalinima minaayna kala jeclayn waxa weeye oo gaari qaraxay dhigan muxuu ahay hawsha halinina niman waayey muxuu ahay 10 qof oo meel joogta inaad muxuu ahay 1,400 isugu timaadaan oo naftiina galabto annaga waa mas-uul ka ah inaan xuquuqdooda daafacno
duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wadahadal u dhexeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa iyo iminka wax go'aan ah oo la isla gaaray.
Maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socotaan dekedda asbuucii halka martay dekedda xirnay qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedu wala socotaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa walina ma soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafadda loo yeeri doono wala loo wadaagi doonaa insha Allah. Dadku wax laga dhaadhiciyay dekad baa la iibsaday waxaan arkayay kuwa masaajidda kaga khutbaynaya hadda yacni waa nasiib dar waxaan arkay nin masaajid Rashid ka khutbaynaya waa nasiib darro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib darro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamayaa.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa weli ka soconaya kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo weliba shirkadda lagu wareejiyay dekedda Boosaaso iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ilaa iminkana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arrinta laga heshiiyey. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.